sirwa obulamu olusibu kutabula okwera ikirira era ebizibu awamu n'entalo namyo bingi olusibu kutabula naye Yesu atugamba tugume tugume ye awangudde era natuwa natuwa ebyokulwanyisa omusaayi gwe guli guli ogwakulukuta ku musalaba egologoosa abange gutuwanguza
tuwangula wa musaayi gwa Yesu
omulamuzi Sai kwa Yesu abange gukununula tuwangula
tuwangula
sai
kwa Yesu
amabanja tuno
Yeah.
Yeah.